Izolo ma Afrika mahle. Sizwe ndibona kene indlebe. Ngivumelani nam ndiphefumle. Ndikhuleni gabule izicawu. Yekeni mbongo kuthiwa nyama itshayelele. Athi uXhosa uzala kuzolula. Sizalelwe ma Afrika mahle. Phasi kwentyabi mabele ntombi. Kwilali zakunobhokwe. Kulapho kuzalwa khona uzwathi lomfana olunyathele imigume lowo nguMr. Taylor. Thela iintsikelelo zakho qamada kulo nyana wakho edume ngesakhono somculo simphiwa ngoqunta omafu obhele olanga lokulunga ndithetha ngayo umtshana omuloyi ombuyisa osigudu senkomo esingaphusiyo nasebusika. Bazani indlebe nto zakuthi vumani kaloku sindingcamlise kwakhona kulo vimba olunquthi umazangwa kwecwangu olunqumbulu lokudla kwemphefumlo. Itsho ke nako into kasiyokwe bholothwa kakade besingenophothula kungekasengwa. Sithi ngcatsho ke mawethu ngokusiboleka kwena indlebe ndiyekele kuwe ngqungqumbane yomngqungqo wegomu. Yingunqele gqoqweni phele. Qakatha, qakatha, qelelele.